changanyo nenge bidi nopende. Nikate unolifunge na tende. Kato sasa mbua kama kitu mbua utamu zaidi ya tende. Macho sura ya nipemba ma baby. Wala umeniweza ma baby. Mtulivu una pupa ma baby. Miundo slow na mikono tukwa baby.
Yeah.